aad baad u mahadsantahay caamir oo ku salaamaya kusoo dhawo caamir kusoo dhawo
saasuu kalgacalkee ooday dishii ruux ku il daran baa adna waran ku tuurto racadadeeda awgee qurclee duurku rubabii wadanuhu ambawey rugmanayeen racadadeeda awgee qurclee duurku rubabii wadanuhu ambawey rugmanayeen adiguna runtii saaxaad hurdaa adiguna runtii saaxaad hurdaa anigana arunniyoobeen danna ii maridiinu adigana arunniyoobeen danna ii maridiinu adigaan irreebe irreebe adigaan irreebe rabbigay hakula jiru adigaan irreebe reebe adigaan irreebe rabbigay hakula jiru ragninti raggaabisha riddayga samaystu riiqayoo nafteyde riigii ka qaadu ninti raggaabisha riddayga samaystu riiqayoo nafteyde riigii ka qaadu ragani moorisayso ille raasi guurki kalkaacayl ku raaribay kolleraa anigui ragani moorisayso ille raasi guurki kalkaacayl ku raaribay kolleraa anigui adiguna runtii raaxaad hurdaa anigana arunniyoobeen danna ii maridiinu adigana arunniyoobeen danna ii maridiinu adigaan irreebe reebe adigaan irreebe rabbigay hakula jiru adigaan irreebe reebe adigaan irreebe rabbigay hakula jiru
aad iyo aad halkaa labiyo sirtan waxaa ku haysataa akhristeed